Dar es Salaam up to Zanzibar, maisha yalikaza. Doruba kwa wakanga mixa na anasa. Maisha kama tani leo, where to find maskini buri yani sasa na cheka ngani. Shara kwa manani, mezo ye ya tisha mbali bali. Huko na huko kita, na shangai, wege na kuwa lala. Kupwa walifunga, toto walifunga. Hawa kujua umri utakwenda, maisha yatakwenda hila weza utaba. Hawa kujua hai utakwenda, vitu vitakwenda hila neno litaba. Hawa kujua moyo wangu mteke, so stake ncheke. Mina roho ya kenge, kini kusa tunafe. Kitaka kuwa loga, patika lisha sema huu. Punguza ganja, punguza sigara, punguza wanga basi wengine si.
Imetukusura kuwa hapa, sifa nyingi baya tunipata. Kwenye hasu wengi wanakacha. Oh yeah, oh yeah. I said now we make big money, big money, big money. I said now we make big money, big money, big money. Yeah,
a big money on the floor.
On his tool,
be money
kwenye cool.
Inayo wapu,
tiza madu.
Love the way you cheat me. Baby when you kiss me,
hopu kini miss me.
Nivuwe kim kojani hila, chunga hiyo stars,
we hagwe.
Nivuwe kim somali hila, chunga hiyo stars,
we badwe.
Alright, sina card, sina pad, siko fair, mina ishi na magangwe. Sili wani, ndizi nyama, yani wima kila siku shangwe. Olaila ili boma, masaila ili boma. Double kiss,
don't worry, tell you the goma.
Neite king money player, wala sina drew. When you game sina fair, and I want for you for alright.
Imetukusura kuwa hapa, sifa nyingi baya tunipata. When you hustle wengi wana kacha.
Kasi, kame zame kwanjiti, choka juu, paka chita,
see?